ni jina la Yesu, nalipenda jina ilo jina, jina lenye nguvu zote, ni jina la Yesu, nalipenda jina ilo jina, ilo jina, jina Yesu lina nguvu, ilo jina, ilo jina, jina Yesu lina nguvu, ilo jina. Usifiwe Bwana Yesu, 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 usifiwe Bwana Yesu. Kitanitenga na Yesu mwokozi wangu?
Kitu gani 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 kitanitenga na Yesu mwokozi wangu? Pokea sifa,
e baba, e baba, e baba, po.